y'inzitane urembura ukuboko nanjye ndazanzamuka unyereka kuhana kuyibyuya byanjye wowe mana yanze ko natagara unyereka kuza amazina yanjye Chazanyana bakomeye Wambere imana umbere ukwezi kumurikiraho ntareba amanywa nijoro Hallelujah.